Palha na filoa, e poe na archiv. Palha na pelela, e poe na atampila. Yesu eshina, Yesu eshina, Yesu eshina. Pamashina yonse, Yesu eshina, Yesu eshina, Yesu eshina. Pamashina yonse, Palya na filwa, Epo ena achiv. Palya na pelela, Epo ena atampila. Yesu eshina, Yesu eshina, Yesu eshina. Pamashina yonse, Yesu eshina, Yesu eshina, Yesu eshina. Pamashina yonse, Walibe eshina, Hiritalalika mabimbi yonse. Walibe eshina, Ilone ngulu shonse shira fukama. Iririne shina, Kero ifwe tukonkele. Fwe vana venu, Fwe vana venu, Fwe vana venu, Niwe tukonkele.
Above every other name, hallelujah.